uno, dos, tres. More money, more stress, more troubles, more grace, more pleasure, more pain. Very lucky, I'm blessed. More power, more work, big network, few friends, haters getting more jealous, meaner, gaining more strength, more focus, more fierce, all guests, no breaks, more hustle, more passion, more records, more steps. Another man's food is another man's poison. Life goes on, so Suez could stop. Madui zangu wanasubiri ni drop. Ilo nashtuka nkitangaza na drop. I be like, ah, eh, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? Niko confused like how? I'm like, ah, eh, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? I'm confused right now. Mambo ya kikaa kwenye koka za ro. Ukileta ubisho itakutoka kamasi. Moyo unataka mapenzi kishenzi kichwani. Akili na waza tujax. Afua rembo kusweti ni... Bada mitungi nafata mikasi. Enjoy ukipata nafasi. Hasara ni muda na roho tudoka ratasi. No chuki, more love, more blessings from above. No tripping, more dripping. No faking, no stunt. More sleeping, more dreaming. More disciplined, more winnings. No drugs, no sniffing. No hard feelings, no pride. Na punguza kuspeak, more actions. Neke isia kwenye beats, your captions. Leo nikifall na repeat na commit, nah, many could quit your option. Another man's food is another man's poison. Life goes on, so Suez could stop. Madui zangu wanasubiri ni drop. Ilo nashtuka nkitangaza na drop. I be like, ah, eh, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? Niko confused like how? I'm like, ah, eh, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? I'm confused right now. Mambo ya kikaa kwenye koka za ro. Ukileta ubisho itakutoka kamasi. Moyo unataka mapenzi kishenzi kichwani. Akili na waza tujax. Afua rembo kusweti ni Bada mitungi nafata mikasi. Enjoy ukipata nafasi. Hasara ni muda na roho tudo karatasi.